Police district ye Kamuli. Police mu district ye Luka. Isinze biragire by'okukwata abantu abenyigira mu kukozesa abaana emirimu naddala masamba g'ebikajjo ne bafirize ebiseera byabwe mu maaso nga n'oluusi abaana bano babeera tebannaba kwetuuka. Okusinziira ku mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti eyo nga ye Andrew Gubi bavunaanyizibwako okulwanirira eddembe ly'obuntu awamu n'ekitongole ki Lutheran World Federation bagamba nti kaakano bateekeddwa okutaakiriza eddembe ly'abaana bakyali abato ddala era mu kino basazeewo n'okolagana n'ebitongole ebikumaddembe. Ono ategeezezza nti bamaze okubaga amateeka ag'enjawulo agagenda okuyambako naddala mu kukonjawo enkola eneeyambako okutaakiriza eddembe ly'abaana abaana babeere n'ebiseera eby'omumaaso ebitangaavu. Ng'asinziira mu musomo ogw'okusomesa abantu ku ngeri y'okwewalamu ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ogutegekeddwa ekitongole ki Redeem International alabudde n'abazadde bennyini abalagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe naddala ku baana bano nti nabo kaakubajjuutuka.
Nabakera kuzo ni dambi ya demaba mulira kujia kupakata okule etambo kukula emele waka tulababa bakulangu adoe vire kwa adenda kere kuzo kuchiyama kujinda abani kujia kwa kukuta na yuka atopale emele waka jisri kujini kaya ina yehu kayati ya mayadu kujeka kipu na baile nawe abani ame kujia kumakome ero baba baba yukuta maduka ato kujia kutu marasoku kukuta anika ni kuwiki nao sambuye kwanu kujia kwa itawe
mu mbeera y'emu y'emu ajuma kwegemya ng'ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka okuva ku kitebe kya poliisi eyeeruuka agambye nti bangi nnyo ku bantu bamenya amateeka naddala mu maka gaabwe buli lunaku olukya naye nga bangi ku bo n'abamu tebamanyi biruubirirwa byabwe newankubadde nti babeera bamenya amateeka okusinziira ku bikolwa bye beeyisaamu.
Nina musinga kutusumbuwa ebiseera bino twabusongasonga obutontono bwetusobola okumalira nti nina musinga wano wetukoze nti natukeeye twanoonera mu ensente twanoonera mu ebiseera twamalirawo niba naifo abandi ebiseera ebyandi bairebeye nti olwokuba tebiikola ku nsonga zaki ogona ebabateekeza ekintu kumpiki anaane kidakubanga mu buwizi mukyali anenya abukazi byabaidi okusaba ti tibaida kusaba tibe lwaki tumida tuligezaako okoga nti omukuza ogundi otaidawenka nakumukumirira nti mulenge baatoekiida tukole kiida kijungu